This is DJ Graphy.
Baba, wendo kusema na kutenda, wendo na peana, peana tu, wendo na bariki, bariki tu, baba ye.
Najua uko nami,
uko nami,
uko nami,
oh baba ye.
Najua uko nami,
uko nami,
kiwa tsunami,
kiwa tsunami,
uko nami, baba.
Sitishiki nikiwa na wewe, ukiwa nami baba, nahisi nguvu zako. As I walk through the valley of the shadow of death, nahisi uwepo wako, umenitawala baba, nitawale. Ndio na peana, peana. Wendo na bariki, bariki. Wendo na inua, inua. Baba, hey. Wendo kusema na kutenda. Wendo na beana, beana tu. Wendo na bariki, bariki tu. Baba, hey.
Najua uko nami,
uko nami,
uko nami,
uko nami.
Najua uko nami,
uko nami.
Wakati wa tsunami,
wakati wa tsunami.
Can we brag about to go though? Can we do it for the rest of the day today? When I start to talk about God, you will need to know the man I speak so highly of. That man can change your life from zero to hero. No time, he can take you from the grass to your grace in no time. He's a man of his word, oh, as faithful as he says, so you will not see him changing. No, at your weakest, he is stronger. When you're blinded, he still sees, oh, you will not see him changing. So can we brag about to go though? Can we do it for the rest of the day today? God, we love and love and love you. We love you.
Nichagua niwe wa upande wake.
This is DJ Graffy.
Undio utambulisho wangu kwamba mimi ni mzawa wa kifalme. Alinijua tangu mawazoni mwake. Alisha nichagua niwe wa upande wake, yeah. Ugumu wa changamoto zinazo nikabili hautoshi kubadili mawazo Mungu anayoniwazia. Nina imani upo wakati ambao mema niliyopanga yatatimia. Maana
sijaandikiwa kushindwa.
Nitashinda. tangocha neno lako kwangu tangocha sauti yako kwangu tangocha kibali chako Bwana unipati nitangocha amani yangu nitangocha uponyaji wangu uwepo ni mwako Yesu nitaka maana ukiwa upande wangu ni nani aliye juu yangu hakuna Baba yangu
yuko upande wangu
sitachoka kuamini ajapo kawia nitangoja nitashinda nini tashinda najua kwa upande wangu ona hali nitashinda
Nilipodhani ati hapa ndo mwisho Nilipodhani misi na suluhisho Shetani kani ya ndama na vitisho Nikaamini hapa njia haipo Lakini Mungu wewe Wasababisha ya siyowezekana Lakini Mungu wewe Waitikia mini napo itana Mola na ume nizingira na pepa Zinabudi kukua budu Tena umefanya ni na meremeta Umejawa na utukufu Nasema
Asante
Nasema
Asante
Nasema
Asante
Ewe Mungu
wangu
Nasema
Asante
Nasema
Asante
Nasema
Asante Ewe Mungu wangu
Unasamehe dhambi, unaponya magonjwa
kutoka mauti
umenivisha taji ya huruma we Mola
nitashukuru na nipaze sauti barararara barararara nitashukuru na nipaze sauti barararara barararara nitashukuru na nipaze sauti
Mola na umenizingira na pepa zinabudi kukuabudu tena umefanya ni na meremeta umejawa na utukufu nasema
Katika roo, wanakamweka chini Katika bonde, nalo limejaa mifupa Kamwambia Ezekiel, je mifupa yaweza kuishi Na yeye kajibu, e Bwana wajua wewe Wanakamwambia, tabiri juu ya mifupa hii Enye mifupa, lisikie neno
Kwa upepo na mwili Roho wa Mungu aiweke dhahiri Kwa wanadamu waliona nchikavu Kwa Mungu aliona jeshi moja shupavu Kuna wengi wetu tunapambana Ngana maisha yetu ngumu zaidi ya janga But yetu ni ya wakawe condition Position yetu in Christ more than victorious Healthy, wealthy and righteous Mandiko inasema si warithi wa falme Hautakufa, utaishi na kusimulia Wema wa Bwana
Mifupa mikavu Na kutabiria Kwa jina la Yesu Uwe hai tena Mifupa mikavu Na kutabiria Kwa jina la Yesu Uwe hai tena
From the first day I met you Sijawahi lala jaa umenishughulikia from the first day I met you. Sijalala na kiu, umekuwa maji ya uzima. From the first day I met you, sijapigwa na baridi. Blanketi umenipa, first day I met you. Umenipenda na mambo yangu mengi.
Still alive.
From the first day I met you, sijawahi lala nja. Umenishughulikia from the first day I met you. Sijalala na kiu, umekuwa maji ya uzima. From the first day I met you, sijapigwa na baridi. Blanketi umenipa, first day I met you. Umenipenda na mambo yangu mengi.
Ulinipenda kwanza kabla nikujue, hey. Ulinipenda kwanza kabla nikupende, hey. Nilipokujua hapo nikatambua, milele nitakuinua. Pendo la kishua na minamua, nitakupenda pia.
It's just a way, a way to show how much I love you.
Njia ya kusema jinsi mimi ninavyokupenda.
It is just a way, a way to show how much I love you.
Kuna mwenyezi, kuna jua, kuna mwezi. Na kupangua hatuwezi. Asante baba kwa mkate na kikombe. Kilicho baki acha mimi nikuombe. Abinadamu umetumba na unyonge. Nikikosea naomba Mungu unione tena. Nasiogopi mtu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu. Siogopi kitu, namuogopa Mungu tu. Sijali lolote, namuogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha. Sitaki matatizo, sitaki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha. Sitaki matatizo, sitaki matatizo. Walishapika na story, nikoi, sipo ni tena. Waka apa sitopoi, sitopoi, sitopoi tena. Si walisema yatopita, leo Mungu kawanyamazisha. Wakapanga paka vita, katikati yao nikapita. Nasiogopi mtu, namuogopa Mungu tu.
Bwana Yesu,
namuogopa Mungu tu. Nasiogopi mtu, namuogopa Mungu tu. Nasijali namuogopa
Mungu. Usife moyo baba, usife moyo.
tena na leo. Mwokozi ona yale wanayopitia, Baba ona wakumbuke,
wakumbuke
wagonjwa wale,
wakumbuke
yatima
Baba, wakumbuke
Baba wanandoa wale,
wakumbuke
kina mama wale,
wakumbuke
ona Baba wale,
wakumbuke Baba,
oh wakumbuke. Mkono wako si mfupi usiokoe, na sikio lako sio zito lisisikie. Bwana mkono wako si mfupi usiokoe, na sikio lako sio zito lisisikie. Wewe mwanzo tena mwisho,
nimejifunza somo kwamba wewe Bwana hautambua mwisho kabla ya mwanzo. Wewe ni mchakato wako kumtoa mwana kutoka mavumbini, kumketisha na wako. Hukuruhusu machozi yanitoke, yanitoke bure. Hukuruhusu huzuni idumu ili niumie. Hukuruhusu mapito yanigharikishe. Umenipa mwisho Baba, wenye ushuhuda. Kitu gani Baba? Nani naishi leo ni neema yako tu. Mara si ujanja wala kiri zangu. Asante Baba, pokea sifa.
Nizatirilika ndani ya moyo napotazama haya ulionitendea, ambayo kwa akili za kibinadamu mimi nisingeweza. This kind of blessing I never seen before. Ninashukuru kuniacha Bwana, kuniacha Bwana, umenipigania Bwana. Tena na shukuru kuniacha Bwana, kuniacha Bwana, umenivusha na mengi Bwana.
Wala watoto wake kuomba omba mikate barabarani.
Bwana wa amani, ninamuita mfalme wa amani Bwana. Ndio maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani unaompinga Yesu? Uwezo gani?
nikiwa sinu na bariki baba. Oh baba, na mina ngoja.
Oh yeah, nazidi kazana kwa imani na ngoja. Ipo siku itafika. Nilisainiwa mkataba na futaka. Ndugu tuliowasaidia wakaficha makucha. Mao walipofanikiwa wakataka kutushusha. Lelele, mafuta zile waimi, waimi. Sijapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi. Mafuta zile waimi, waimi, waimi. Sijapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilio. Bora hata kuna wengine wajafika nilipo. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilichopata. Bora hata kuna wengine wamekosa kabisa.
Let's go daddy.
Bani mefumbua macho, kuna wenzangu wamelala. Mindo ninacho, kuna wenzangu wajala. Japo umenitoa kwenye shimo, umenipa pendo swa kipimo. Wakitoa watu na minimo. Thanks Lord for the best. Alikadhalika, na mina kosea si malaika. Sija kamilika, nikosea tena Mungu nisame. Alikadhalika, na mina kosea si malaika. Sija kamilika, kikosea tena Mungu nisame.
Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote.
Nasema asante kwa wema wote. Ukarimu wako ndo umefanya minzi kose. Victory shiny pain full doses. And I recover even when I take my losses. Especially life you can set kwa kona. Neno lako ndo miwa na keti na soma. Check one the estimate na jua when you performer. Cause you healed my mama tama likwa daddy corona. Another reason for me kurudisha mkono. Kwangu jawai kwa mteja, you never turned your phone off. Cause every time I call, we'll pick up. Same way, every time I fall, when you pick up. Asante nasema Monday to Sunday. Nangoja one day heaven ipande to banje. Campaigners my pangwe na anthem. Nando isai nasema asante na shangwe.
Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante.
How many times you ni save na mchoki. I can even count you ni mob sana. Ni kyo nenge woni bless na msosi. CEO kwa iche when your boss bana. In my heart umedunga bass na utoki. Lo itajipa takali pitia a lot jana. Kono ya mate kisha rest kwa utosi. A full guaranteed akuna kitu God hana. Juni kiomba ana answer. Imagine anaponya mbaka cancer. Youth manager ni noma pata janta. Specially ka uja soma mbaka campus. But ukisema kuweke juu, ata kutendea wema na sepe tu. Ata kuitisha any he paid you dues. That's why kusema sante is a major boo.
Alika galika, nami nakosea si malaika. Sija kamilika, nikosea tena Mungu nisame. Alika galika, nami nakosea si malaika. Sija kamilika, nikosea tena Mungu nisame.
Pita, iyo siku baba, kabla jua lijazama, kabla giza lijatanda, pale milimani, pale msalabani, katika misumari, kalipa yote maishani, baada ya mapigo na matusi, kanisamehe mwenye dhambi. Pita, iyo siku baba, kabla jua lijazama, kabla giza lijatanda, pale milimani, pale msalabani, katika misumari, kalipa yote maishani, baada ya mapigo na matusi, kanisamehe mwenye dhambi. Oh.
Kwa damu yako basi ningetakasikaje, kama sio we Mungu wangu mimi ningeishi vipi? Ulikufa ukafufuka ili nipate uzima wa milele. Nakuinua uishie, pokea sifa kwa maana kukutumikia. Haikutosha jangwani ukanipeleka, ili unipone bonde bonde na kunivunja vunja. Kuzayauliwa, kuonewa, kukataliwa, kulia lia lia lia, ilikuwa ni maisha. Oh, ah. Hapo nikiambiwa siwezi bariki,
anajua. nilicho nacho ni neema imenipa hayo, uhai uzima wokovu kibali yote ni neema imenipa hiyo.
Kuna mtu alikufa msalabani kwa ajili yangu, amelipa madeni yote niliyodaiwa. Ni neema, ni neema, ni neema yake Yesu. Sikustahili, 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 sikustahili. Ni neema, ni neema, ni neema yake Yesu.
Tukisalimiwa yani wengi wetu tunaumia.
Wajue leo ni testimony, eh. Ukika cheki riposti, wacha wajue vile leo tuko happy, eh. Siwezi nyamaza kama amerezo, waliopoteza mali hata mento.
You have battered me bread, eh. Umenipa
mkate na bata, eh. Mkate na bata, ukanipaka koko bata, eh. Koko bata, maisha yangu umebata, bata, bata, eh. Bata, bata. Maisha yangu umebata, bata, 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 bata.
Yeah, cafe te kondata stand I believe. If you possess it, spirit then lazimu ta receive. Bata bread imeongezo cheese. Nanyenge dani nenge wife ika overseas. Niki wa hoka taona mixtapes. Ambassador na Robin kindo nyoma mixes. Niliaminianga kazi yako haina mistakes. Jusaki na samidi woni tia big checks. Na siwezi complain. Nijuisi vitu bro, wezi contain. At this point I kuna stress na butter. Jushani pay a bread na butter.
Umenipa mkate na butter. Mkate na bata, ukanipaka koko bata, koko bata. Maisha yangu umebata, bata, 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 bata. Maisha yangu umebata, bata, bata,
Nakupanga na shifa zangu, wewe kwangu, baby.
Yeah.
Ebeneza na kuinua wastahili wapendeza Mungu wa Mungu jina lako takatifu wewe kwangu
Zalimbul